malagazi.
Aiza.
Na mama fiazi.
Original got.
We got no class.
Recall.
Pafilip. Recall, I see you. Last born.
Recall. No doubt.
Chilling time undi pa ekazi. In the me pack na mama fiazi. We unbeatable, you better join us. We out of school, we got no class. If you're my all unknown, dealing on a cash. No wonder auntie me know who we clash. A fire I think, not if you're a punch. Ndam take a nisha wa palash. A let's twin the quiz, a malo twalu motherland. Kandemo fia kaso telephone na yo Timbaland. Muntu mi nefe phone anywhere I can land. Quiz a favor Billy in a nachi busa one. She's too long, what distance. Filia chiba kamushu pakwe shiba fanzi. Kantile fefu mapeshi kwela panzi. Isula fiyomto ndolo unipase. Febo tatu sala tunefile fionzi. Addicted shala naka wala konzi. Mufi pale moto kumane na bonzi. Wamidala dala na mayu awali bonzi. Tuleisha tuleno kwa malakazi. Tulifia makelo na mama fiasi. Tuleishitika so they wanna be us. If you don't boy you better leave us. Tuleisha imuapa tuleisha. Tuleisha imuapa tuleisha.
Pale fly kwa mafly mamapa. Pala mama misi zani daimana. Mwalishi wabana kashi bala vepa. Nebo mkonka mane kari kashi la valeta. Scrooge, vamdala vamgala. Vapene kwa mtoko vamdala valilwala. Party, one room then mule IC. Kwishi wopo trimi nene kweni VIP. Nafpena nefindi msuti. Murumu kwati mule kumichu. Shinga twafika, kuna kukupenda. My baby kwa twaikala so che alenda. Exo mutima leta lipela bambi. Hapa numba ngatu matoko ikali shea yandi. Ayo emali ashtuse kaifwe. Peteko lulimi wile ngapa last tuba bike. Apanga twafika mdevo street. Mwina kunsapa twa malevos finish. Umutumbo muwandi ama pin ya kalanda. Original season my team ya kalamba.
Tuleisha tuleno kwa malakazi. Tulifia makelo na mama fiazi. Tuleishitika so they wanna be us. If you don't boy you better leave us. Tuleisha imuapa tuleisha. Tuleisha imuapa tuleisha. Enyimbo shandi chufika kwa tlimo. Nako bakupele na yo mochipimo. Nobukali kwa tluza wa kazino. Oke ndishi leko ladha mutaka chino. Fidia mwaishi wa last boni no kuchila pondi. Na malanzi ngentambo no kuchila po. Amwe kula kwa ni munganda mumako. Futaka juice tababa yonka kupana ko. Na wewe nefa ifinku lengu foka wako. Nshaka pwepo unto even regard sesonga. Lemya mpita nishine wendeva po. Vyas vesu wa ikata ndela nda mbaibo. Za place bonsa matopazi. Ababa shop no kuchila leza topa. Na vaja wa shilusa sana ama focus. Yune fetu wili mune betia fokanshi. Bombila fio kusansa muka paka fekao. Wile no kuchanga muka yepali nao. Chila weekend nzangwa vya pali malu. Nenwa nimiti ya chufuwe chonshilwala. Tuleisha tuleno kwa malakazi. Tulifia makelo na mama fiazi. Tuleishitika so they wanna be us. If you don't boy you better leave us. Tuleisha imuapa tuleisha. Tuleisha imuapa tuleisha. Tuleisha pofe na wagaga. Ichimwati na lalo mbla mama shout out. Mfile fia zone. Top man topezo. Na weshi wa filimba. Ati dadi wa filimba bayo. Tommy D. I gotcha. DJ Pleasure T. Now a guy
guy. This is a no doubt presentation.
Exclusive from Afrofire.